morning. Man, I bless a lot when I get time souls in the world, you know. Please tie it up. Alongside guardian angel. Mungu kitaka kubariki.
Mungu kitaka kubariki. Hachukui ruhusa kwa yeyote yule. Anabariki. Ampenda na atakae.
Mungu kitaka kubariki. Hachukui. Machoni pake ili utukufu umrudie mwenyewe.
Mungu atafanya kile kinachompendeza machoni pake ili